alina omukisa buli atamukama atambulira mu makubo ge.
Yita Katonda wange,
kubanga onoolya emirimu gy'emikono gyo oliba wa mukisa era oliraba ebirungi.
Ebizibu bwe bijja ne wabanga waliwo obuyinike,
yita Katonda wange,
ninanwanira atalina kiso kyatya. Ononkola kinga ndina singa manyi
Katonda. Katonda wange
is my defender, bwe waba nnumba gwe mpita.
Katonda wange,
Mungu mpa amanyi, ayi Katonda, oh. Luno lutalo lwendi mukwetaaga okumpanirira mukama. Sitani akutte kanisa ajiyuya yuya, oh. Bali mu maso ge bafukamidde, bakuba mavi bakwerabidde. Ebirowoozo bibali ku bugagga bwokka obutalina faida yadde. Abamu gye bajja obugagga babuzaabuza naye. Senjagala bubo ayi Katonda, sitani tajja kunfukamiza. Obugagga bwe bwabyoya obutokanga bisanja. Ayagala balwana asanyuka waliwo bayomba. Kyemba mpeereza omu Katonda wange w'omu ggulu, yeye katwanira.
Ebizibu
bwe bijja ne wabanga waliwo
obuyinike, yita Katonda wange,
ninanwanira atalina kiso kyatya. Ononkola kinga ndina singa manyi
Katonda. Katonda wange
is my defender, bwe waba nnumba kwempita. Jagala nkusinze nga go watonda go wabumba. Mama wanga nga gambenga tibuli kimochi singa. Uli Katonda munene newe wataba mmere, ndiba mulamu bwe wagamba. Ugalulirani kati ngobulamu nabuwayo jali. Nsinze omuna nti kuba nnemesa gwempita dadi. Teri mulala gwendi wabyange yenna, oyo yamanya byenkola. Yampa yankunganyiza obugagga obutalina buyinike. Sitani mulimba, ebibi ebiri mu katemba. Omutima gwe gwa kyuma, alabika talina magumba. Sinza omu Katonda wange ali mu ggulu, talinvamu mukama wange byonna bisinga. Ebizibu bwe bijja ne wabanga waliwo obuyinike,
yita Katonda wange,
ninanwanira atalina kiso kyatya. Ononkola kinga ndina singa manyi
Katonda. Katonda wange
is my defender, bwe waba nnumba kwempita.
Katonda wange,
mukama Katonda nkwebaza okununulanga. Ndikusinza n'emmeeme yange yonna obutaweramu. Nawaayo omwoyo gwange sirikusuula. Omutima n'omubiri gwange birikusinzanga. Nkozesa ky'oyagala taata sirikutenguwa. Nasigaza kwesiga gwe mukama, atajja kujulukuka. Bandeeta kamatanta bajja kusanuka. Bakimanye kikolinga lwazi, tosobola kusirituka mukama. Olusingo lusozi Sayuni, oh, 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 oh. Yamanyi bwendiba,
yamanyi bwendiba.
Oyo Katonda taleka baana be kulya butanga.
Yategeka byenkola
eka kwensaba buli kyange naluŋŋamya.
Yamanyi bwe ndiba,
yantegekera byenkola byonna.
Yategeka byenkola.
Katonda omulamu ataleka baana be kusaanawo.
Yamanyi bwe ndiba,
yamanyi bwe ndiba,
yamanyi bwe ndiba.
Oyo Katonda ataleka baana be kulya butanga.
Yategeka byenkola
eka kwensaba buli kyange naluŋŋamya.
Yamanyi bwe ndiba,
yantegekera byenkola byonna.
Yategeka byenkola.